wange mpeta obenga mukyala wange nsazeewo nsuubiza mpaka bukadde oba kufa tewali baayo abuzaabuza teriyalitwala ndikwekumbira lubeerera nga sikoowa kati tugabane essanyu tugabane ebyobugagga kuwadde obulamu bwange obukuume aba babadde bakusumbuwa munanga babadde bansuubira njagala bakimanye nti nontutte nange nkututte ekyo kibuuzo ky'obadde ombuuza kati njagala nkyanukule I do, baby, I do.
Yempete no jola.
I do,
baby,
baby, I do.
Yempake no bambi.
I do, baby, I do.
Do 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 love you.
Kuwate chife chisoka, omuto kuwate kusoka. Niwanawe, paka paka.
Darling.